baby, my baby, oh no, no.
Poppy Nation.
Usiku kucha misilani, moyo wangu nenda mbio, penzi umekwenda mbali, kutakucha mikilio, japo tusi afadhali, nitukane mimi mwenzio, ili nikae, nijue, bado mzima wewe, rudi kwangu mkimbie, achana nawe na mie. Asikufanye ulie. I wanna put ring on your finger. Would you be my wife? Nana, nana, would you be my wife? Nana, nana, would you be my wife? Nana, nana,
and on every day.
Nana, nana,
and on keep it gay.
Nana, nana,
penzi every day.
Nana, 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 nana. Nataka halalisha, ili leo uwe wangu wa maisha. Weho, wengi wanabisha, nikisema me love. Oh na na na, nataka hakikisha, ndani ya moyo wangu na kurudisha. Weho, na wengi wanabisha, but baby wanna give you all my love. Rudi kwangu mkimbie, achana nae wena mie. Asikufanye weulie. I wanna put ring on your finger. Would you be my wife? Nana, nana, would you be my wife? Nana, nana, would you be my wife? Nana, nana,
and on every day.
Nana, nana,
and on keep it gay.
Nana, nana,
penzi every day.
Nana, 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 nana.